sanibonani, sanibonani izihlobo zenkosi. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Lo libingelelayo ngintombi yelanga isibongo sakoKhumalo, ngokuzalwa ngiphuma eVictoria Falls eMkhosana. Untombi uqale ukucula ngo-2017 la engikhiphe khona i-album yami yokuqala e-gospel engayibiza ngokuthi ubaba wangithuma ezweni. Last year 2019 ngase ngikhipha i-album yami yesibili njalo futhi e-gospel ethi Shintsha Ukwenza Kwakho. Lo nyaka 2020 ngikhiphe i-album ye-disco ethi Ngikhala ngo-Ben 10. I-album yami yesithathu leyo engiyikhiphileyo but ku-disco engiyokuqala. Zami ngibone ngathi konke kusahamba kahle, angaboni solo, angaboni lutho olubi. Abantu bayangisapota kakhulu, especially le album yedisco. Ngathi abantu bayijabulele kakhulu kakhulu, bayayithanda. Ngiyabonga.